Aselele mwatandala.
Koma tipeleka pomona apo mabanga tukabva madera onse.
Nanga mesa ni chimwewe chozadza tsaya kuti tabweranso pano pa Zathu pa wireless muli ndine Lily B.
Komanso ine DJ Gux Zathu pa wireless ndi malo IP ati nyamata kukudza nkhani Zathu, nyimbo Zathu, komanso moyo wathu.
Mu program yathu yapita ijanta ana feature mutimve kwa inu ndipo tinasangaa kwambiri kucheza naye kaya lero kulisotani.
Mutimve kwa inu tu ya lero timva mawo a Mariana kutilimbikitsa mwapaderadera zimene munthu ungakwanise kuchita ukamanga maganizo ako.
Komanso tili ndi Gogo Nana. Gogo atithandiza kuyankha mafunso amene amatizunguza aja. Lero alandira mafunso ambiri mbiri kuchoka kwa inuyo omvera. Khalani bompo, mwina funso la lero ndi lanu.
0999353535 kapena 0888353535 ndi nambala yoti mutha kutumizako mafunso a Gogo. Komanso Gogo amasangalala akaziwa kuti inuyo ndi ndani.
Osewala kupita ku website yathu www.zathu.mw kumene gomukapeza nyimbo za Zathu band makamaka nyimbo ijatu maicha zimatele zimatele munthu akapanga download. Goxi, china chimene chilipo lero
Lelo tu tikhalanso ndi sewelo la Zathu. Last time pacha mpaso anauzidwa kuti kalata yake ya transfer ikungomudikira ku Lilongwe.
Zona tsopano akuyenera kupanga pa plan kuti apite ku Lilongwe akatenge transfer letter yake. Tikhale pompo tivere kuti zitha bwanje. Pano tiyambe ndi nyimbo special request yochoka kwa Luke kuchimba akuti chante ndiyikileni nkoni nyimbo yochoka kwa Justin Bieber, Major Lazer ndi MO Cold Water.
Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold.
Nyimbo yochoka kwa Justin Bieber, Major Lazer ndi MO Cold Water. Tadieni tiyambe chiprogram chathu cha Zathu pa wireless ndi timve kwa inu. Timve lankhani ya Mariana wakudowa amene anapanga overcome situation yoti imachitika chitika madera osiyana siyana mmalawi muno.
Ndiye notu mukhale pompo mpaka kumapeto kwa show chifukwa chakuti tikanalimbiza bwino. Pano timve kwa inu mawa inu omvera Zathu pa wireless.
Zathu pa wireless.
Timve kwa inu.
Ndine ndi zaka 17 pamene ndinazindikira kuti ndili ndi mimba nthawi imene nkuti ndi third term form 3. Ndine Mariana panopa ndikukhala kudowa kumene ndipanga attachment. Sindinkazindikira kuti ndili ndi mimba. Ndinkangotengeka na nzinzanga napeza kuti ndili ndi mimba. Sindinazindikire chilichonse pakana pamene kwathu anazindikira kuti ndili ndi mimba ndili ndi miyezi 5. Ineyo bambo amene anandipasa ndi nzibambo si nyamata chifukwa ali ndi ana atatu. Tinali ngati kuti ankangonditenga ndiperekeze kwakuti sichinaliso kuti ndi chibwezi. Palibe ubwenzinso wina uliwonse chifukwa atamva zoti ine ndi mimba ananena zoti mimba yosiyawo nde akwathu ndamene anapanga responsibility mpana ndinapanga deliver. Banja la mayanga ni bambanga linaili data mayanga ndi telala amangu suka basi ndoti mwone nzimaye kabange china jijyo sa ntandize na ntandize mwana sinaizi nduzo vuta mpaka na ndita bwede la suku school that time mwana wangali ndi 9 months ndina jifo menezori nendi ndi mwana ndi usinta kredwe langa ndiku mapita beku school ngakhaenda mena lyovuta komano masiku ndiku mapita mpaka na tsiku lalero ndawe mena yo eh bambanga natapa zoti ndindi mimba slai kuti zinawanyasa kwambiri yanjani anati ndipito muzi koma mai anga nazoti ayi ndi mwana sapite kumuzi nditapanga no deliver anandifusa banja ndi school usankhachani ndinawuza zoti ndifuna ndipitenso ku school ndanandipasa ma conditions ngati ufuna upita school uyesese kuti fees yanga ndikamakupasa mali zatha ku school azida azioneka kuti ukupanga bwanji performance yako ya ku school.
Dzina langa ndine Charity Pili, ndikuchokera ku bunge lomwe limagwira ntchito nda Chinyamata. Nadziwana ndi Mariana 2 months asana tenge mimba. Ndi ntazamva kuti Mariana watenga mimba, nalankhula naye komanso nalankhula ndi makolo ake kufunikira komu pasa support pamene anali pregnant komanso kumulimbikisa kuti sanali mathera zonse. Nkhani ya Mariana ndi nkhani yomwe ikupereka chiyembekezo kwa tsikana ambiri amene anatenga pathupi ala yang'ono amene aganiza kuti mwina ndi mathera zonse koma chisanzo chathu chabwino ndi Mariana amene panopa akugwira ndithu ntchito zomwe zili zinthu zonyadisa kwambiri.
Pamenepopo kuti ndinatengedwanso ndikamba degree ndikungofuna kukupasani uphungu onena kuti ngati mwabereka pitanso ni ku school ngati mwayo ulipo osanena kuti ayi chifukwa kuti ine ndili ndi mwana basi ndipite kubanja masiku ano akazi akufunika m'malawi muno ndiophunzira komanso kwambiri ndifuna ndilimbikise makolo ngati zinthu zotikuchita tilangizeni bwinobwino osati kuti mutipange nkhanza.
Nkhani zathu,
nyimbo zathu,
moyo wathu.
Imeneyo tuinali nkhani ya Mariana. Ndi monga ma UTTV ziwa kuti life happens. Koma chofunika kwambiri chimakhala what you do after life happens. Tamvatu decision imene anatenga Mariana after atakhala teen mom.
Komanso tamva mene achibale ake azinzake komanso anthu amudera lake anamuthandizira. Mariana ndi munthu ngati inuyo komanso ngati ineyo. Tiyeni nafe tilimbikitsike kuti china chilichonse ndi chotheka. Pano tisanapite kusewelo lathu kutsata miyo ya JP Zanda, T-Will, Chikondi Mphatso, komanso Aneti, tieni timvele nyimbo iyi yochoka ku Zatu Band, Zimatele, Zimatele.
I'm searching out to the danger. Chimusa wobeda bajiga mancha. Dibatengono ndibu gwile tanja. Dibu zanga, I'm your brother. Dibu tali zangini divangande. Hey, what you wanna watch? Iwe ndi ine batali. Kukwila chido limo zisanga magi. Diye dijinye zigoli.
Zimatele, zimatele.
Gets na harder, we blaze it. Imene yotu inali Zimatele, Zimatele kuchoka kwa Zatu Band. Ngati mukufuna kupanga download nyimbo yose ya Zatu Band, pita niri ku website yatu www.zatu.mw.
Kumene kumutasu kukapanga download ma radio episodes a Zatu pa wailesi. So panon tau yomwe timembeke zira ija ya fika. Nali sewelo la Zatu.
Yes, Chikoni.
Mabandi za vuta atu asi. Kumasa hundi teka kwa tusa nambi.
Kaya chono.
Espanzi tu ya mbabu ya tupo mpano kuzi uwezi.
Kumandi za vuta izi. Siwe ya kubwe sa magebo ena.
Oh.
Kumandi za la kuika wanji. Ande ningo bebe sabasi.
Nanji ndingi puma kale pa jaso ndimba ndeko lazo soso zikare ngira
Ah kumawasa wa bajigondi Ziteka
Ok tapanga nizomwezo Enendu kupita ndika kwenzekeza ujazaji bali
Ah alright bobo
Kumaka nguo vanti yanga kutipia hapo hira Basi nesu ndi kaso maza Sende chondi esesa zaza chondi
Ah osada ndaula se ziteka za bobo
Tamba JB.
Yine.
Kodi imu nasinta ndarama zija ku bank?
Ngasinta. Komano ndarama zosezi. Mchito wake ndi achani?
Ndinetuka chia. Paja jenji kukwa tichimavuta.
Ndi madawa kwatu. Hatso pano ndakumvesani. Iye 30,000 tetengani. Iye.
Mami, adadi, ndikuone kabwa.
Dresi ukunga kwa mbili mwanaonga kesha.
Zona, kwa mano ineo ndikuone kabwa.
Ukuone ka super fantabulous. Iye,
ya konde mara asatu.
Supona mwa JP. Masatu noka. Malisa ni kukonze kata zipita kukwati. Anfa yambakale kupita.
Kwa nini, Jean-Pierre alikuti?
Jean-Pierre! Iwe JP! Jean-Pierre! Hey,
nduwela! Bata nato zanga linatotoka kumana wabanda lisoka. Habanda ya
alikuti. Kwa onjeza, ngadu kufuna kuenda ndife kasinte zovala.
Abali. Walo zovala zinezama nisangalata.
Usavaye ngati yo. Sukona prosesi lavala mwereka ulemu. Ine ndine kashia, sindi kufuna kumema chidu cha antu hai.
Zofa zangaza na kwa jani kwa odini.
Jean-Pierre, kavali idu edu kama anena kalidu la mtu. Upanga ati Justin ndi feyo, chualo cha banja limozi.
Iwe jo, kavali zofa la zina.
Iya, kono, nizoto sila zina azoru kumaru.
Pomepo makairo numa patiwa katenge.
Agogo. Agogo.
Hey.
Chimanga chimene chondi pala zigwira.
Sicha pala latu ichi.
Oh, ni madabu azi.
Hey, chimanga chichima koma ndi thoba.
Ah, chabwino.
Hey.
Mwanji.
Mwanji tatu kumachi sabi. Ha? Nashi niwe angati se weso mpaso chonji.
Mm. Mwanji yo agogo.
Hey.
Koma. Azi komo.
Ndiye mpaso, atuvere itu alimaliseke, bwanjo samveka.
Amuveka, kuma mwina akale kondi Gloria.
Gloria tu samu babu nentuti maji. Kapena ungo funa tu umusia atuvere.
Ayiso.
Bwanji ungo umute enga olo uvutise.
Kuma zonadi, ndendi kumye ndika mpalige.
Chabu.
Eh.
Ye ya vuta ndito?
Aya.
Inedunga te msipo kwati uzamba kundiopya. Nanga anthuwa. Ndiwano njira bwanji.
Ah ndikuyesetsa kutamangitsa ndito Josephine. Kebo ya computer ndiyo moya foila kuma ifika poswena.
Ndikhulupira pofika kwati mukhamurede.
Eh ha osadandaula.
Zanda, kavene ndifunika po mpano.
Ah osoba viki ndipanga hando.
Zanda.
Yes Anesh.
Kebo my phone ichano ndabweretsa. Koma Siza mwana yandisa usakuti ndipeze.
Anit. Say when you a bigger job. Say the dishege.
Yeah.
Anit. Aba ndiye wandipulumutsa, wandipulumutsa.
Aiwe, balowa balowa say. Ndiye Zanda. Ndili banja pano ndidakateka ye.
Alright, bubu. Wanda kunya dile?
Hayo balowa. Zanda, banyi suma nduze ndi kuti afuera ndi cable.
Vigi, zidaini zimenezo.
Zan!
Eh.
Ngati bisi inateke, mnene msanga tipeze ina.
Aza teka Josephine. Tapanga test microphone ya timbo.
Ok.
1, 2.
Chakula ndi analenge nonse pa wajuni. Aha, DJ! Nyingo! Chonsa meza kapa mbanda kutogoro. Kuku kutogoro. Chonde, kubege mpara. Waji, bada kutungu na jau kutogoro.
Zanda, waita. Hapa ndiye waita.
Zanda, yes. Wanji nambu pulisa sound, hapa nangatudiki la jani.
Iwe chiri, ujini ndaishu na kare kare, iwe naliku. Wanji bala lisa bwanji.
Ama hile ndiri manoneru ndabuira.
Kumasipo wa mwene, musamate loi. Chikondi tsopano. Asi, ukunzika kwa muhulu mukamaza sound kuma
mkhala chete JP kodi ulibe nkhaniwe
si wono kodi ubira naize njoka imba kodi
iwe chondo sandipase kuma JP
musamajite manta inase udzolele iwe usadanga
koma ndiye kuwala tu chikonje
nzamose kwemikira choncho bwanje ndiye wala wililatu
yankwana ndibe ndulira ndi ku CBC kutula mbala bwalo lindiwe
iya bwalo litu silanga inake ndiyanko ndiyasanti
iwe sauli ndi chikoka chachikulu pa ukwati uchikondi
andi wa boy nyuyu ase nzamose mwana kwa alibwanji
alibwino apapa wagona koma
guys mpatso uyo
hey mpatso hey. Koma ndi wachita kuidongo ya national way arunzikana eh
hey, zipo mwambili JP hey. Iwe so uwoneka bo hey, koma mpatso
hey.
Hey, mfana yu ndo mamukonda bwanji akuri kusonga pide Yesu alikomweko amaye yake omwe ndi cousin wanga Gloria sakupeza bwinthu ndenda ndingo mtenga mwanaye
hey, yetu hey. Mpatso alibe mwana atu
oh hey. Okay
kumanso ukati wabwera pa nthawi yake bwanji ndipo atibelesa napite kokukwate guys akankoya mbatu akuya mbatu chikondi kalowe muho
zanda kono lindi njala kwambili wachito dzadza mbale chakudya choncho
asi chakudya chitu ndikagawana ndi Aneti
Aneti
hey
kodi Aneti sakudzatani kuno
pacha munthu uja ndibwesera kebwa system malomo makapanga za business yake
oh
hey apapa ndikungoonetsa soja muna kuti Aneti adye paksi alipanjapo ndi maini wachera anthu akamalo wamuholo
ai tena zoni
hey apo mpalombali ndikubwera ndipatsa 2 minutes
amai ndi abambo tsopano mbola muno mukulu wa chikondi mbewe Nsukwa na mene adi imbira nyimbo. Chikondi, stage ndi imene.
Nyimbo isia wina so ai, kumanja asante ndi yanku. Ndiza kukonda, ndi ntima wanga, ndiza kusunga.
Vicky! Vicky, chikondi takuone kwati manthamantha chonchi.
Ii, iwe zamose, sizadabwitsa rizi. Chikondi sanembe kokugulu, ndipo akakandikoyamba.
Ii, tamuone takuone, yausha kunjenjemera.
Ndiza kusunga mpaka kale.
Ndea kukira po, wadzito liratu.
Eh, ama tadi kuhimbe, voice yake yondipatali.
Uhu, chikondi, uli boy weo.
Vicky,
yes.
Zanda ujali kuti.
Alivanjapa kwa mabwelaso.
Iwe ndo wango kala usa mtsatira.
Mpaka ndi mtsatire.
Ndiwe mtu wa mwairu, kupeza mamuna ufata, waluso, ndi wa masomphenyake.
Ndi majua gali, tikana na maluksi nde,
Atsikana, ngo sayambaso. Komaso ndi muli ntabwala.
Zamosi, urendo za sujani.
Kodi Viki, paninkazi ye mwesa mamu funa zanda? Unachita kumudia tama muna aligone kapena jani.
Kumaru zanda sa funa zambili.
Zona? Magayo nsa mafuna rujina jage bama chiki. Mwina kushipeza wina kwake? Seringane nene tu.
Inende sindu kumfeta zomo kunina. Tandisi ya ndiveshi kondi.
Ukupita kuti. Usajoke.
Kupeza maini tsi kupeza maini tsi moba mane ilipo so sangalala ni basi kupeza maini
Aseaneti?
Eh
Njala bwanji siku babada?
Ii, mayo 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 Kuma iwa zanda? Paksi ya sayi ndio ndi patu Hei Hei Siku masayi nandi babada
Ase suku diwa riweo Mpulumoto wanga ndiwelo
Aiwe
Aya seka ndika natana Ase kwa navando bwete kebo ija
Wazazi ngono zimenezo Apandendi kusaka chile mbwe Ase zanda wandidole sachi kwa masana Megeni ukusunta Hii ase maini tsakuyenda Opa
Tabu na ase wezi paka nilinkatimwe
Ha ok ase kwa masiko mkwambide
Oh
Hey, 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 hey,
yose bogo mazanda chikondi waimba shapu asitsika na induru so ndipo sinduka ikasokuda sapondela mumpikisano
dona ditiru kai we mari hesa zampikisano kuenda bwani
bandi nagawana zidatu kuti siyana maganizo madziyo samatasungini ndivo mangofira ngati mulamba pakati pamatemba
ndeno mpikisano basi nje
ayo zanda mazakareka saoleka maso shasha sabo irada ndino the timing basi waziziwa chigoni iwe umata sound asesizinaoneke so
tiriu iwe mpa kundiye mikira iweyo ete mino mazipopera muja
ase papa ndene ndendribe mao mwina pokapoka ita kwapula chikola abu aziziwa
zona diko mpata ndumeni unga soya si
kwanji una bebe tase
itasi iwe abu ndeza pelezela basti sinu kai kaso abu ndeza mpiksa mpichita kwenye ditu
nda chokoza magai chikondi ndeta kunya dila kwenye kwenye ase ndeti kamba marihoso aja ase ndeti nyauda hebe
zona hey zanda ndimakufuna pangono tabuwa kaisa njapa
kutu unali kutifiki naneso ndimakufuna alase chami nitepe njapa Magai ndi ubwere. Viki, chavula ndi chani?
Zanda, ndayepa kugira tima nenda ndi masike nawe.
Bobo, chakamba.
Banja nenda mangotirondo kuli kwa CCTV amakhana isa likomweko.
Viki, saje mpaka ndi aneti yemwe.
Aneti wachita kutani? Chifaja ntaizo se umango mbagira.
Ndi nzatu tingo inina kumuvetsetsa. Zitete tanizia kumpikisa anutu.
Zanda, palibe chikuenda ngata neti alipo. Usanke pakati pa ine ndaneti.
Viki, chani. Mpaka ndisanke. Aya, Viki, takaya serious ase.
Zanda, wangu inina kusanka basi. Ngati wakunda venda yo, ingo nina.
Viki, tamvetsela. Ukuenina kufomeleza. Aneti ndi muntu gati wewemwe. Umaso palibe chijose pakati pa ine ndiyeyo.
Zako izo ngatikufuna pitiriza kumene ende ayi.
Viki, waganiza bwanji kodiwe? Eh? Inati sindingasange munthu ayi. Ndisanga bwanji.
Ukushita kuonesa rumbali yomwe uli. Zandibo ndapita.
Viki, usapite.
Basi zanda, basi.
Viki. Tabwela kaya usapite. Tabwela. Viki.
Limene loto linali sewelo la zatu, JP kufuna kufala jeans ndi bling bling, koma familia ya kitu inati kwale loloka angu kufala zoe nila kukwati.
Eyatu, mafunika kuti ya vale national wear basi, asangalale, apange represent culture yake, inaso nda kumbugila ndili mwana, mayanga masiku onda simene suku, ndi feka ti madresi tawo talesi, komabe, panalibe choice, mangu enela kuchena, apuai, ndikapeza kula nzanga achena chene ni kuchita manyazi.
Ase, wandi kumbu sasa nane kale langa time ino ama yanga angoni kulira kasudi kanyuani kanyuani koma anyway dili chikalide chili chonse chimafunika kulemekezedwa
ulemu ndo ufunikira pali ponse ndipo gokse kukamba za ulemu tieni timvere ntsika na yemwe ineyo ndi mampatso ulemu pankhani ya rap ku Malawi kunoko ameneyo ndi Rina nyimbo yake ndi Because I'm a Girl.
As I sit, I look up to the sky and I think, what if life was just a little different? What if dreams were more than just a figment? In my imagination, I imagine a nation where, as Africans, we can be proud of our women, proud of their accolades and laying down their vision. Why is the question I pose towards the system? Why is it that we women play a victim of life, victim of strife, filled with resentment? Could this be the life that our ancestors chose or society wrote? I want our progression. The answer is no. See, I want my little girl just to grow up with the world in her palms and more love. To choose what she wants from life with her own mind so she can learn and then move in her own time.
zathu pa wireless ndi zathu zomwe.
Hata dande fire sweeter than banana amene yoto anali rina ndi nyimbo yake yochedwa kuti because I am a girl. Tikanato amata kupanga flow amene yo. Tikatero ticheze ndi gogo. Kala ni pompo mwina lero ayankhatu fusulani.
Fusani gogonana.
Takulandirani tu gogonana. Lelonso kwabwera mafuso ena ofunika kuti muti yangi. Fusolo yamba nali. Ndimakonda zo jambula zithunzi. Kapena ndinene kuti ufotografa. Koma mbanja mwakwatu palibe ali nane chidwe. Ndingauze motani makolo anga kuti ndimanjoya ndikamagwira ntchito iyi.
Soka lake achinyamata asika wili kawili kulimbikisidwa maluso. Koma amati tiike ntima pasukulu basi. Langizo langa ndila kuti ngati nkotheka ukhale pasi ni makolo ako uwafotokozere kuti umakonda kujambula zithunzi ndiponso zimakusangalasa kwambiri muli phindu komaso ni ntchito ya sokolo lako. Anthu fendife osiyana nthawi zina timangoyenera kuwafotokozera anthu ena kuti atimvesese zofuna zathu.
Zikomo kwambiri koko. Ineso pano ndili ndi fuso lina. Fuso likuchoka kwa Martha akufusa agogo. Ineye ndimafuna ndidziwe ngati ndingamacheze ndi azinzanga amuna ndikakhala kumwezi kapena mu period.
Ndakhala ndikulandira mafunso oterewa kwambiri. Poyamba ndizofunika kuti ndinene mwachuchuchu kuti palibe chomwe chingakuchitikire utangoyankhulana chabe ndi nyamata uli kumwezi kapena kuti nditi ku period. Kunena zona palibe chifukwa choti anthu aziwe kuti iwe uli mu period kapena kumwezi. Pokha pokha utachita kusankha wekha kuti uwauze. Komabe ndizofunika kuziwa zifuka zomwe umalangizidwira zimenezi. Ndikukulimbikisa kuti ukuyenera kuyankhulana ndi amene amakulangizawa kuti uwamvesese mfundo zawo ndiponso iwe upeze mwayi wonena maganizo ako.
Zikoma kwambiri gogonana pocheza nazo.
Kucheza ndi gogo.
Titokozeso kwa inu omvera pitilizani kutumiza ma text message pa 0999353535 kabena 0888353535 kuti nanuso mwafuse gogo mafuso.
Nthawi yatithera koma tisa na pite tinene kuti seulo la zathu likana bebelela osaphonyana nalo komanso gogo alipano chifukwa cha inuyo. Timve kwa inu ndi yanunso kuti inuyo muyankhule ndi ife azathu pa wireless osaiwala kumvera ma show athu pa weekend pamene titabweleze zonse zimetapanga mu sabata ino.
Osaiwala soti kupita ku website yathu ya www.zatu.mw kumene kuti mutha kukapanga download nyimbo ya Zatu Band yoonela zimatere zimatere. Komanso tilitu pa Facebook page yake ndi ya Zatu. Zikomo kwambiri pomvera Zatu pa wireless.
Nkhani zathu, nyimbo zathu, moyo wathu.
Zatu pa wireless ndi tilu. Bwelani pano nonse, betserani nkhani zathu, nyimbo zathu, moyo wathu mafilu. Yeah.